Leydi Malindi heɓi yontere ƴaɓɓine nde uñaji capanɗe nayyi pikkiri ñaw COVID-19. Yo miijo OMS yalla hinnade ley arndandu fof lugagol dow vaccin fewde ñaw COVID lollirgol essai solidarité. Arriɓe cellal ɓe humpiti ɗum ñande alabar ƴaɓɓine nde wattu kawtal dokkoɓe kabaruji. Fanda essai solidarité yo humcande hoore sawrugol ɓurgol fof hantade fewde ñaw COVID-19. Keɗanna Samba Ousmane Sow, kankone yuɓno golleji haɓo fewde ñaw COVID-19 ko halni Kalifa Goita.
Mali golli sanne le duuɓi cakitiɗi ɗi, wona mere Mali suɓira e leyɗe kewɗe woni ko ɓameɗen. Nokkuje ɗo ƴewtungoji watte mawɗe woni dartaɗe, hollitinde wiide guɓe kewɗe woni dartuɗo hokkede ɗum yalla na gaɗa ɗi ƴewtungoji. Ɓiɓɓe Mali tewtoɓe ana koola sanne ɗum waɗi de cuɓeɗen golleji pawiɗi dow kabaru cellal e golleji goɗɗi kasen. Ɗum fawaki dow vaccin ngaji tan, eɗum fawi du dow sawrogoji, na du kabaruji goɗɗi pawiɗi dartude e ñawuji goɗɗi. Eɗum fawi fandare hono o geƴƴi ñaw kesso oori, hono o wurdata toraji heɗi woni ko o watta. Kullantereji kewɗe nde addanaru ndu ƴaɓɓere keɗo wadde o golle ana fawi ana weeli en. Ɗum wona vaccin ngaji kesi ɗum warata du, ɗum yo golle arandeji noon wadde horongoji darde nafa homo woni dow majjum. Yimɓe e horongoji ɗi gatta dow muɓɓen yo ƴiwde ɓe duuɓi 16 yaade dow, ɓe pesaka safare COVID e ñaw COVID o nanga e ɗumɓen. Golle muɗum fuɗɗa ɗo e seeɗa ndu fuɗɗi hollitete le communiqué.
Tama oɗo andani ɗum.
Yimɓe camtanaɓe ñaw coronavirus na hasini tan cilol gotol vaccin o, ɗum ko hollita dow beɓe ande ɗe ka dunke en kabaru cellal penni oɗo kabaru. Dalil fof wala e kaɗo haala, ɗum woni koɓe holliti wiide. Ndenno ɓeɗo docteur en ɓena darda yimɓele heɓe noon ñaw COVID-19 e leyku ƴaɓɓi fesoyade ka ɓe jaaha lebbi tati caggal koɓe samtana ko. Ɗum timminta yewtere meɗen acti COVID aljumari hande. Yo en ji yontere warore. Studio Tamani.